nsigo newe kuwo kusiga siga mubisera yimukabire kyacho musana mwe ngaye kyaji kijude bukule muzukuru wa mukema jajja wa Buganda ngabe ni mugana soka kubuza abange kale mutyeno kire kyagwe mirembe kuchuka fetali mafanira na tusiranira ate mwanyi zafa bumunyera abe masake toke bali wenja kali mbala rugaga ne rubindi sabe yo waga chimangeno bali badu musamba zo mubudu awo tegera ante sejuka kubwenyo kuva mugeto na tigomesi ewe kangango kusake wa mulilanwa songa dago musasanga tewe unye mirembo kuchuke ayo mudonga lindide wa president ani ali amanyi teri ali amanyi jabali abamanyi bali vao uko ne wadda wabalala ani ali amanyi teri ali amanyi jabali abamanyi bali vao uko ne wadda wabalala Tawera mitala Mulirwana mubera maula bibanja Omutaka nanyini taka Omusenzo vera wachibanja Ebya poloti bino vya chiae Zachimanyi vya avana bulaya Omutaka watunda kutakale Gowa poloti bakusenza kitula kita Siku gine mitime jechindaye Bantu vana fefude wa pirato Sala wana mwenisango wa gundi Esite kunguru atuli bachazi ani ali amanyi teri ali amanyi jabali abamanyi bali vao kone wadda wabalala ani ali amanyi teri ali amanyi jabali abamanyi bali vao kone wadda wabalala oh uliako unafusi nobukusa bujude mbantu wetu itanabo Ebyo bufuzi bino bya katemba muli okutto kulimba n'okuwayirizanga Okuyiwa omusaayi wano mu Uganda Ndabira ddala nga kye kitunda Enenguzi yeesaana etongoze kubanga n'abalamuzi bagirya kale kitalo nnyo oh. Abantu bangi befulira bannaabwe naye nga byafula byebitugwiranya Entala ennyombo bulamu ne buzaawa naye nga kituta kigambo siringi se Nze sirabangayo nga bazika na siringi Okujjako ebimuli ettaka n'omukyanga Tewali ali mu kifo ekitakyuka Okujjako omukama nannyini bitonde Mwabeegumiriza mu bifo mwe muli Jjukira mulimu ababisokamuko Bali bamanyi okusinga kumwe Ng'era abeegulumiza beeyita bakingi Wano we ndabulira bannabyabufuzi abepanka Timuli bamanyi okufutya nka bannammwe Ne mwerabira emirembe okukyuka Olaba Obama neyafuga Amerika Ani ali amanyi Teri ali amanyi Jabali abamanyi bali vao uko ne wadda wabalala Ani ali amanyi Teri ali amanyi Jabali abamanyi bali vao uko ne wadda wabalala Oh Afrika omukadde Mandela Ye yatente babala bafuge Mu Uganda tulinze wekomba Senta mwafumbira bantu bakuje Sebo fumbanga n'owomya N'ogabira amawanga gonna gonna Tuyavuwazanga bannansi Okwo kubeera kweyagaliza Buli gwe muli wange ebyalyo Ne beetegerera kubanga bantu Ani yali amanyi nti amafuta galiva bunyologoli Nasimwe mubende ne kalamo ja Musituke tutambule Okununula eno Uganda Musituke tutambule Kyagulanyi ssentamu yasaana Musituke tutambule Okununula eno Uganda Musituke tutambule Kyagulanyi ssentamu yasaana Ani yali amanyi Teri yali amanyi Jabali abamanyi bali vao uko ne wadda wabalala Ani yali amanyi Teri yali amanyi Jabali abamanyi bali vao uko